katani la parani simo omegeme echite hajere ni simo omegeme katani le parani simo omegeme echite hajere ni simo omegeme
katani la parani
hey 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 Chineke nemele la o
Katani
na kwa sa na mtika si ala ha o Katani le abara nisimo Aka haturu ni mendumo Okwa mwusi ala Olulu ha guro kamo dapo ni mewe kwa pa Chukwe puli wo boche le mdia we chie hama mwo Una hola no, onye ndefe mediela Una hola no, chukwa hundefe buke mmanwu Una hola no, onye hundefe buke mmanwu Ije luku o, bubele maga sorezo
Katani na paranisimo
Bezechi ano shine monyanya onwere onye mti abatalego onwere onye mti nke ya obugini kai nazo gini 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 gwongongo manazo nelowa oburu na izocha opali aka kai gabalawa kai brinu do na uche chike meriro maka uche chuku me ilo na sigala Onyisike egwo yi ma ihe chigabo Chineke na mo bubere maga zorezo Omako obidi onye bubere nu maga zorezo Obuto obiye gibata nsogbu edere duro Chukwu okike mo onye mmefe na obu chukwu Asinam kanwo ma Chineke ndekwuarigo Asinam gatapuku ma Chineke ndemema ọkaranya o Onahụna no Chukwu kere nwaka oyibo Chukwu kere mo mela n'ihe m ga-abụ o Mamiya ha na-ekwu gbasara ezinụlọ gị a Mamiya ha na-ekwu gbasara bizinesi gị ahụ o Kwa ha na-ekwu okwu si ndị gaghị alụ di maọbụ ịmụta nwa Si ha n'ọba si o na eze ndị eze ekwuwarigo
Nche na ọhụrụ m n'anya amaghị m na ọ na-awọ nda o utosi weburu ni ifokuru nisimu no megeme asere hakora kono megeme
nsikwe ba hoputa wekute boso wefu mada buha eba hando we nga kanon wejo wanga juju okene kunu nanurogo awesi wambo sister na nyedi sorry onyanyi gobiri kombegie onyanyi gobiri kogwegi o disappoint alanyi o onwike buru na yanu oji chandiro jere nisimo onalani otwako gadrigi onye na bonu Onyanyi nefe na dindu Onyanyi nefe na dindu Ogele kwe o Kiyare meki o cha cha Wero kukwe Aga lalani Onge chine keruru Kwima kwa mboji geti
lene Katani na kani
Yeah.